Jabam bore bore saborani na magadi ta na matiro disagarani
bore bore saborani na magadi ta na matiro disagarani
ye babia dimtola warabba biya dimti bakka kenya tu bakana kanze nu fitemiti ala gizela tina vedali yatina vedali yatina vedali yatina vedali ala gizela Tu kumare
kanje tu jarri Nanji pare
tu de barri
Nan sarmare tu de barri
Yo soba male di lo mo se natara Un farakata tu da kufan fama bu le fana rakata Kokama sisa ma akatama Enyo tu kara na vera fama na ma di ro fama na ma di ro Bukki samale di ro Itto na figo de
sayo
Kancharu la minya ta Bukku lugo sango de
sayo
Sayo aro Sayo gada amelba
Sayo
Kappisi gada pa ke kurba Walta ina gane pa
Sayo
Gada vida vo da vo da vida vo da vo da vida vo da vo da vo da vida vo da vida vo da vida da vo da vida vo da vida vo da vida Njobambore bore sabora ni namagadi ta namatiro disagarani
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 Adagize yatina wanti yali Yatina wanti yali Adagize yatina wanti yali Tu kumare kanje tu jarri
Nanji pare
uto de barri fasa mali finjere om sagurasa walgala fatte devam furatu mali stokma ninan kolatu datti samiya orop tichako jinsi tokma walma turako yai samiya vate hidatte yai samiya ngurra korte devanam mattu tappu bakkake devisi gada Robin
you ahoma.
Ama hole ti yo ahoma.
Ama hole ti yo ahoma.
Ama hole ti yo ahoma.
Ola kesa ngapa Dubaiya.
Ama hole ti yo ahoma.
Lo wongesa ngapa Chomaya.
Ama hole ti yo ahoma.
Warikesa funa ngobaya.
Ama hole ti yo ahoma.
Nulede da kuno galeya.
Ama hole ti yo ahoma.
Martibora irezokaya.
Ama hole ti yo ahoma.
Kututbora.
Amahole tiyo ahoma.
El mesifu jade kutaya.
Amahole tiyo ahoma. Amahole tiyo ahoma. Amahole tiyo ahoma.
Amati, 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 amati. Wagiro be bishaka lakise. Bishanchi na madasi lakise. Haka karon ilkana desite. Ilkambora tambo balesite.
Amurani diyazi fudani. Uyafuda dadasi mudani. Taguntu taduveti puputa. Waloye diyo waloye. Rigamuri diye akakaro. Makabora gutole makaro.
Amati, 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 amati. Amati, 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 amati.
Boramba shanana,
Dikamba shanana,
Gudamba shanana,
Olamba shanana,
Kurmamba shanana,
Dalamba shanana,
Tabata chafara,
Zilti dandambala, Zolfana nakana, Giona mirabashi, Milisha dawala,
Eba shanana,
Eba shanana,
Eba shanana,
Eba shanana.
Ujan Yoma Gelele Esba
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupenga Rifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro Liragala
Gelele Fudi Godola
Tatapi Farsi Farra
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola
Go fare filate, superu nande gar samarate. Oma gaya chida denu bines, mira mita disha denu alas. Ikobe go fare filate, superu nande gar samarate. Oma gaya chida denu bines, mira mita disha denu alas.
Martibora irezokaya
Amahole tiyo ahoma
Kututbora ulodukaya
Amahole tiyo ahoma
El mesifu jade kutaya
Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma
Amati, 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 amati Wagiro be bishaka lakise Bishanchi na madasi lakise Haka karon ilkana desite Ilkambora tambo balesite
Amurani diyazi fudani Uyafuda dadasi mudani Taguntu taduveti puputa Waloye diyo waloye Rigamuri diye akakaro Makabora gutole makaro
Amatiye, 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 amatiye Amatiye, 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 amatiye
Eba shana
Bashanana,
Boram Bashanana,
Bashanana,
Dikam Bashanana,
Bashanana,
Gudam Bashanana,
Bashanana,
Olam Bashanana,
Bashanana,
Kurma Bashanana,
Bashanana,
Dalam Bashanana,
Bashanana,
Tabata Chafara,
Bashanana,
Zilti Dandambala,
Bashanana,
Solfanana Kana,
Bashanana,
Yonam Nira Bashi,
Bashanana,
Milisha Dawala,
Bashanana,
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 Bashanana.
Rejal Yoma Gelele Esiga
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupenga Rifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro Liragala
Gelele Fudi Godola
Tadabi Farsi Farra
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola
Go fare filade, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita dishake no alas. Iko bae go fare filade, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita dishake no alas.
Just say the word, to get a master word.
mande ku duga juru ima sina sa kelesta ya
urapo
keenya kuni sembertu media da sembertu media sambata sambata asitti studio da e ka copito coco pesa copi kana harasi kani cope suana tafarida harra imamata america hara fi di panni etiopia rangau marianna damoni nu filpelu barbada yade kenechu barbadani okin grafical tenisi nu filvela kuno ja kudallama sadi afurtami toko Dua sagali sadditama ga kuni studio Kenya Minneapolis targamura asi Riverside irratti kanafi kota namoni yade kapteni sasi studio ruftani Maria Chuni dandesu rakoninjeru yero barbateniti namni tokko bilbilajara hello
Hello, this is Chanel calling from American Red Cross Blood Service.
Hello. Di fama namabrati Egaa namoonni yaada qabdanis asirratti yaada ibsachuu dandeessu. Simbirtuu gargaara isiniin jennaa kun kanaanii kuyarrii kanaa yoo asiis kan gootanii hin darbaa asirraas aga dandeessanii kan aga humna keessanii qarshiishanis haa ta'u qarshii kudhanis haa ta'u aga qabdanii nu gargaara isiniin jennaa. Kuni gargaarsa fi dirqama miti garuu sitiziniidhuma gaarii ta'uu keessanii fi akkasumas wal gargaaruun akka keessattu aadaa Ameerikaatti lammii Ameerikaa waan wal gargaaranii fi yoo nu gargaartan akka lammii Ameerikaa gargaartaniitti kana namoonni caalaa akka hojjetanii kan gootaniidha. Egaa akkuma beektanii simbirtuu guyyaa guyyaan hojjennaa kafaltii tokko malee deebinee maaliifi ummanni keenya odeeffannoo akka argatu waan barbaannuuf waan biraa otoo hin ta'in ummanni keenya yeroo kamiyyuu odeeffannoo qulqullaawaa odeeffannoo madaalawaa akka argatu waan barbaannuuf sanatti dabalataanii guyyaa tokko asii reediyoodhaanis akkasumas karaa simbirtuutiin hin dabarsina. Qorra kanaan istuudiyoo galanii akkasitti hojjechuu ilaala waan divooshinii qabnuuf jechuun reediyoon kun akka cufamu hin barbaannu. Reediyoon kun reediyoo durii jalqabee waggaa 22 jalqabee hojjechaa tureedha. Haa ta'u malee waggaa 3 dura yeroo nani fudhadhu namni irratti hojjetamu dhaabameeti. Namni tokko iyyuu namni fedhiidhaan reediyoo kana hojjetu dhabamee naannoo ji'a 3 erga tureen booda reediyoon kun ani fudhee itti gaafatamummaa fudhadhe jechuudha. Kunoo aga ammaa waggaa 3 ol hojjetteen jira reediyoo kanas 7 asitti argamuun jechuudha. Kana kan goonu jaalala uummata keenyaa waan qabnuuf, jaalala aadaa keenyaa, afaan keenyaa waan qabnuuf. Kanaafi isinis aga dandeessanii hamma tokko yoo nu gargaartan, hamma tokko yoo nu wajjiniin dhaabattanii nutis caalaa onnannaa, caalaa hojjenna uummata keenyaa fi aadaa uummata keenyaa addunyaatti argisiisnaa. Aadaa uummata keenyaa, afaan uummata keenyaa, afaan keenyaa, afaan addunyaatti akka baramu goonaa. Kanaaf egaa nu gargaara isiniin jenna. Kun asirraa Support Simbirtuu Miidiyaa iskaan godhaatoo hojjedha. Kanuma jennee gara yaada kaasneetti deemna. Yaada kaasnee egaa duraan dursee waan ariifachiisaa amma waan TPS jechuun Temporary Protection Status yookiin immoo eegumsa yeroodhaaf kennamu jechuun ni danda'ama. Temporary statusiin kun biyyi tokko rakkoo yoo qabaatte keessattuu wal waraansi balaan waan garaagaraa yoo achi jiraate uummanni biyya sanii yoo biyya biraatti baqatanii keessattuu akka Ameerikaa kanatti namoonni baqatanii yoo jiraatanii namoonni kun otoo gaafii tokko qabaatin yookiin waan tokko iyyuu hin gaafatamin eeyyama hojiitiif iyyatu eeyyama hojii sanaa fi yoo iyyatan eeyyamni hojii sun hin kennamaa fi yeroo gabaabaa keessatti eeyyamni hojii kennamee fi hojii barbaadan hojjechuu danda'u as jiraachuudha mirga qabu jechuudha. Haala kanaanii yeroo muraasa fi suni. Yeroo hundumaa yeroo muraasaaf Ameerikaatti baqatanii Ameerikaa keessa jiraachuu otoo hin ta'in yeroo muraasaaf kana kan godhan. Haala kanaan egaa diseembarii 2022 kan Joo Baayiden kana godhe yeroo sanitti ji'a 18 kan Ameerikaanii lammiilee Itoophiyaatiif kennite ji'a 18 jechuun waggaa 1 fi ji'a 6 jechuudha. Yeroo saniif kennite achi booddeerra temporarii istaatasiin yeroo 2ffaaf dheerate walumaa galatti egaa ji'a 36 jechuun waggaa 3 fi kennite amma mootummaan Tiraamp kaase. Kana waan ta'ee maal goonaa kan jedhu kana waan namoonni kana irra jirtanii yookiin immoo kana fudhatanii maal goonaa leeyarii keessa wajjiniin mari'achuun barbaachisaadha. Leeyarii keessa wajjiniin leeyariin yoo mari'attanii leeyariis barbaaduu qabdu. Leeyarii warri hin qabne fakkeenyaaf Minnesota Human Rights gaafachuu ni dandeessu. Akkasumas yuunivarsiitii Minnesota waan isin gargaaru hin fakkaatu. Yuunivarsiitii Minnesota Law Clinic kan jedhamu qaba. Law Clinic sunii waan tokko tokko kan isin gargaaru jiraachuu mala yookiin riifar isin gochuu danda'a. Federal Bono Legal warri jedhamanis sadarkaa federaalatti hin jiru. Egaa namoota kanarratti bebbeekan gaafachuu ni dandeessu kanarratti. Kanaaf leeyarii namoota keenya ta'anis gaafattanii namoonni kun karaarrees hin buusuu danda'u. Kana gaafa gootanii fakkeenyaaf akka seeratti asaayilamii yoo appilaay gochuu barbaadanii asaayilamii oggaa tokko as jiraattan oggaa otoo hin guutinii asaayilamii appilaay gochuu qabdu. Oggaa tokko Ameerikaa keessa oggaa tokko ol jiraattanii jennaani yoo TPS irra jiraattan maaliif asaayilamii akka appilaay hin godhinii mirkaneessuu qabdu yookiin galchuu qabdu amansiisuu qabdu mana murtiitti waan isin dhiyeessanii mana murtii yookiin immoo even immigireeshin looyarii yoo ta'e immigireeshin looyarii saniyyuu amansiisuu qabdu maaliif kana akka gootanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee biyya kana yoo dhuftanii yoo nama gaarii nama beektan ta'ee asaayilamii appilaay gootu akkuma dhuftaniin even temporarii irraa asaayilamii akka appilaay gootan isin gargaaru. Asaayilamii appilaay gootanii innaan keessicha eeggachuudha. Biyyattiin ammallee waraana keessa jirti. Country profile wanti jedhamu jira. Country profiilii sanarratti Human Rights Reportiin Ameerikaa ammallee biyyattiin haala gaarii keessa akka hin jirre, dhiittan mirga namaa akka jiru, rakkoon garaagaraa akka jirudha. Haa ta'u malee gara tokkoon egaa decisioniin kun isarratti samma tokko dhiibbaa hin qabu jechuu miti. Asaayilamii sana giraantii gochuudhaa fi kunooti temporariin ka'eera biyyi nagaa taate jedha mootummaan akkas jedhee murteessee jedha. Haa ta'u malee asaayilamiin indiviijuwaaliidha akka biyyaati miti. Asaayilamiin indiviijuwaaliidha gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko tokko balaa siyaasatiin fakkeenyaaf siyaasa garaagaraa dhaabbilee garaagaraa deeggara jedhee galfatee sanaa fi isarratti ilaalama. Amantii irratti kan ilaalamu jira. Wantoota garaagaraa wanti qeeffannoo keessa galcha waan jiruu fi isaan sun ammallee caalaa fudhatama argatu. Kanaaf asaayilamii yoo xannaate harka 70 harka 80 numa giraanti godhu. Haa ta'u malee asittis wanti isinitti himu asaayilamii gaafa appilaay gootanii yookiin asaayilamii keessan haala hin cimsachuu qabdu. Maaliif warri asaayilam jajii ta'anii kana dura warri asaayilam jajii ta'anii yookiin abbaa seeraa asaayilamii ta'anii muudamanii executive branchii yookiin administrationii jechuun bulchiinsa Trump jalas ta'u bulchiinsa prezidaantii jala yookiin executive branchii jalas ta'anii professionaalii turanii bayaaziin qabanii namni kun rakkoo akkasii qaba moo hin qabu kan jedhu isaan qofa kan ilaalaniidha. Amma garuu namoota akkasii baay'ee hojii irra ari'anii jiru. Namni baay'een hojii akkasii irra hin jiru. Kanaaf kan Trump yookiin bulchiinsi Trump nama barbaadu san qofa irratti kan xiyyeeffatanii bulchiinsi Trump nama barbaadu kan jedhu suni akka amma jedhan kanatti asseetii ta'uu dandeessu Ameerikaa keessa gaafa jirtanii Ameerikaadha bu'aa buusuu dandeessuudha. Fakkeenyaaf hojii profeeshinaal ta'e hojjechuu, barachuu, biizinasii banuu hojjechuu of dandeessanii nama biraatiifis faayidaa kennu lamile america ti chura kan narsita e kan barsisa ta e kan deltera rejor kamal one professional one aseti da baluai nama jachudan da ujaraniro sana sana argisi su kapdue kai kanafi yo fakenya fi namoni akasi yo faida gara gara nargatu ta e fakenya fi EBT fa furatio tae snap kanjara muin furatio tae sani sani to abdanir ragari da malif public bardani kanjara mu ummata america ratti irkatata tanjara ni wayadani asylami kesan ratti impacti kavachu denda kana kasi to abdani gari da unde chala kani lawyer miti immigration lawyer miti hagambe kuni aga natte mulate ni kani sinitti majru ke sattu namota والبيك توجنين لويري كيش توجنين مريتا وري غرين كارد رجر تانيس وان مكاسيتي وانتيجي غرا غرومان كنجرو غرين كاردين اوريدي غرين كاردي دا وانتي سال لالني او لالني اللي يو سانا جراتي سانا ايستاني اوتو هوجي كيش سانترتو جتاني غاري دا هوجي يو هوجتاني كانيساني سنرغتشو دندان يرو لاموماتي ديمتاني يو lammita tanira yo hojino chatuta esonis rakon kapu kaner ge jennim boda amma gara imma kasnetti demna jittura ni mo nue ka bexa sawai sinage dage sisne devin
Support for KFAI comes in part from First Avenue, presenting Ultra Bomb at the Turf Club Saturday, June 27th. What do you get when you mix Husker Du's Greg Norton, Social Distortion's Derek O'Brien, and Soul Asylum's Ryan Smith? It's more than the bomb, it's Ultra Bomb. They take the Turf Club stage with their new album, The Bridges That We Burn. This isn't some aging punk victory lap, midlife crisis, or retirement fund cash grab. It's three guys refusing to shut up, exactly what punk is supposed to be. More information about Ultra Bomb at the Turf Club is available at first-avenue.com.
Di fama di ba malia kakabu kani ga serrete nutta garsi suda kane kesati namoni toko toko warri really noir sanjuru namoni toko toko uguma nama jachun matasaniti namota yaden kamne durse wani TPSC kana kafa darbu lamile kenya TPSC rejeraniti namoni kosu barbadan wari tegerto nivels gedna really shame on you dugaru pachuraf lammi ofiti inkosani namni biye jalatu lammi gutu wajinin jalata namni rakko kabujra namni bilsegna dekerujra namni bilsegna ndekerujra suni rakkomiti nama yo biye ofi jalata numato ofi jalata rankenajru wajinin jalatu kanafi jo baideni bilsegna kenya balale facchu dabjere rosanu ju tpsc kenne ama bagerra kasi gamne ra galu kabu Trump, are you kaba warri jadanjiru? Really shame on you. Wana kasi goramu sin kabu. Wana kasi tawu sin kabu. Iba gudda kaba wante suni. Durse, namoni biya kana yo ari amani biyatti galu. Biyatti gafa galani nama wanjaratani barbadu. Wanjaratani wan barbadani fi hoji barbadu biyatti. Bardani tau akani. Yo biyya kana jiraatani biyya kana biyya sanirra biyya kana hojiin jira. Hojii hojjechuu danda'u biyya kana. Yo hojii asii hojjetanii lammiilee isaanii yookiin firoottan isaanii biyya jiran gargaaruu danda'u. Yo gargaaranii gargaarsi sunii faayidaa guddaa qaba biyya sanitti jechuudha. Maaliif atleast namni sunii nyaate waan bulu. Ayyaanuma fillee waanuma qarshii wayii yoo 10,020 itti erganii inni sunii faayidaa guddaa qaba achitti. Maaliif waan itti waabitatan qabu rakkoo isaanii furachuu danda'u maal gochuu danda'u kanaafi faayidaa guddaa guddaa qaba. Kanaaf namoota lammii keenya asii akka ari'amu gochuuni yookiin yoo ari'aman jedhanii gammaduuni kuni sickness dhukkuba sammuuti malee kuni dhugumaa deeggaruu dhaaba tokko yookiin eebbifamuu deeggaruu siyaasaa yookiin Abiyyi maalii miti. Hundumaaf iyyuu even biyyattii irratti Abiyyi dabalatee maal fida foreign poolisiin haaran kunii jechuudha. Duraan dursee Ameerikaan amma kan jechaa jirtu Ameerikaan farstiidha. Keessattuyyuu kan foreign poolisiin Tiraamp Ameerikaan farstiidha. Kanaafi you are secondary jechuudha addunyaadhaaf. Addunyaadhaafi nuti Ameerikaadhaaf cinqabna. Ameerikaa dhimma Ameerikaa qabna malee dhimma uummata biraa hin qabnu. So foreign poolisiin keenya Ameerikaan farstiidha. Beezikaalii Ameerikaan farstii jedhanii malee Tiraamp egaa ofiisaatii waan beekamu yookiin addunyaa irratti piis meekarii ta'ee laalamuu waan barbaaduu fi baay'inaan warri keessa jiranii dhiibbaa guddaa gochaa turanii baay'inaan ala irratti xiyyeeffatte, Raashaa irratti xiyyeeffatte, biyyoota torban araarse jira, kana irratti xiyyeeffatte maalii jechuun dhiibban irra jira. Kanaafi Ameerikaa firstiin dhaqeetii maal fidaa biyyi biraa sekendariidha yookiin nuni ilaallatu. Wanti fe'aa waraanni jiru haa ta'u, beellii haa ta'u, rakkoon garaagaraa haa ta'u nuti nuni ilaallatu. Kan keenya haga Ameerikaa biran keenya haga Ameerikaa hin tuqne haga lammiilee Ameerikaa affeekt hin goonetti maaluu dhibeedha. Lammaffaa gargaarsi dhaabbateeti jira. Gargaarsi walumaa galatti duraan gargaarsa garaagaraatu ture. Gargaarsi foreign direct budgetiin jiraa ture. Mootummaadhaaf gargaarsi kennamu jechuudha. Ittaanee gargaarsi mootummaadhaan ala kan kennamu jira. Fakkeenyaaf assistant jedhamee jechuudha. Isarratti Ameerikaan hunda caala biyyoota kamii caala dachaan kennitii ture Ameerikaan. Kana keessatti seektariin ishiin gargaaraa turte, barumsa gargaaraa turte, heelzii gargaaraa turte, gara fayyaatiin agirikaalcharii gargaaraa turte, wantoota baay'ee seektara baay'ee gargaaraa turte. Warri yaadattu ta'ee USAID gara pirogiraamii USAID-tiin iskuula meeqatu gargaaramee, hospitaala meeqatu gargaaramee, seektara qonnaa meeqatu gargaaramee. Isaan kun hundi amma dhaabbataniiti kan isaan jiran. Dhaabbatanii jiru jechuun mootummaan Abiyyi mataa isaatiin rakkoo guddaa keessa jiraa jechuudha. Mootummaan Abiyyis harki hidhamee jiraa jechuudha. Biyya sana keessatti 30% bajeta gaafa baasan 40% hin ga'a. Haga parsantii 40% bajanni yoo ba'u biyya alaatii gargaarsa ni argannaa jedhanii bajeta baasu. Bajetni sun amma hin jiru. Kanaafi guutumaan guututti sin dhaabna hin jenne. Guutumaan guututti sin kenninas hin jenne. Kanaafi bajeta irratti even pilaan gochuu irratti rakkachaati kan isaan jiran. Kana akka kontiraatatti kan isaanii laalanis kontiraata bajeta ooma kennan illee aga amma wanti isaan ni kennina jedhanis hin jiru, hin dhorkanna jedhanis hin jiru. Haa ta'u malee akka kontiraatatti kan inni laalamu kondishinaalitii qabaa. Yeroo barbaadanitti kennuu, yeroo barbaadanitti dhaabuu, deebi'ee inni guddaan kan isaanii irratti xiyyeeffatan amma kennuufis kennuu baachuudhaafis kan duraanii mirga namaa fa'a ilaalu. Dhiittaan mirga namaa yoo jiraate, olaantummaan seeraa hin jiru yoo ta'e, wantoota dimokiraasii ijaaruun hin jiru yoo ta'e, wantoota akkasii san irratti. Kuni it is a western value. Waggaa 100 darbeef kan ijaaramaa dhufeedha. Akka jedhamutti egaa waggaa 100 darban kana waan warra westii jedhamu kana the western wanta olaanaa godheedha. Diinagdeedhaan olaanaa ta'anii, barumsaan olaanaa ta'anii, karaa siyaasaan haalli jireenyaa, laayif istaayilii sun hundi isan olana gode ha tau male broader yo but isne la legend wantakana sana gochuni isani fi humna taeti humna gafa oratani humna sana wan fakenya warsha kabo warsha gurgudda kabo warsha saniti fi resource barbadu resource wan barbadani fi raw materiali barbadu na fi africa demani africa colonize gorani raw materiali gara biye saniti fi ani biye sanit process gorani industry sanit jetani achimboda export goru gabanjira gaba africa tigesu africa tinguru resource raw materiali africa furatani isuma process gorani devisa nit gurguru global order ina kasti ture global order kana kan chapse toko ga competition waliti warana dunya la mafa bode chabe warana santu chapse warani suni gafa chapse jer warani suni warana sanin victorious emerging economy kantani America fi Russia da ke satu America da America ni bara kuda sagal shantaman jata man ke 25% of world manufacturing America ke satu ke famatur America ti America ke se yeron sun ke satu 1960 kan jada manaka generation it the boomers wari jadaman suni yero sana America ke satu namni toko hoji motumma hojjachun yokin hoji toko hojjachun middle class ita udenda duresa ta udenda hoji toko hojjachun yechuna it was the most good time edu sena America ke satu manni America prosperous kantai sana boda Russian gara spacey demun mali gochun technology sani missile ni sani space exploration ni sani gafa guddatu ni american mo dubatta funi shakamale arse so rasha adabun barbache sadairani rasha adabu rafchecha China and Russia were jinin turte China ni yetti turte China kesa yot nate mao nama million shantama ol belam fitera gargar san barbadu jere jira rakko ba ye jira China kesa mao nergadu emboda Henry Kissinger ergani Henry Kissinger China Russia ka base America terkese achi mixed economy ga kesa ereni company in America kandurani biya kanatti ojjata da saatitti kudan kudala makafalani china de mani saatitti dollara tokko kafalu jalqabat suni company america tifi cheap labor iwan argetanif gara china ti transfer korani china saneke sa advantage argatte china tokko manufacturing in ballina nitte dufe dinagden china fo yo jalqabe china guddatte chinaan harkaabaate chinaan harkaabaate amma chinaan uncontrollable taateerti kan nama ajaa'ibu sodaan kuni kan nufe diinagdeen ameerikaa waan gaddeemaa jiruuf yeroo 2050tti chinaan diinagdeen chinaa diinagdee ameerikaa ni caala amma peesitti hin guddachaa jirani bara 2018 diinagdeen GDPin chinaa naanno triliyoona kudha lama wayiti kani America mo triliyoona digdami afur tuqaa shan akkas wayiti so dabiliidha almost dabilii ture kani yeroo sani kan China diinagdee China jechuudha sa amma bara kana 2025 kan America triliyooni soddoma gaafa galu triliyooni maybe jahan yokin shantuka afurin yo dabalu triliyooni shantuka afurin yo dabalu kan China mo triliyoona digdama taera triliyoona saddeetin dabale jechuudha dacha diinagdee America dabale jechuudha wagga shankeessa wagga torba keessa kana jechuuni diinagdeen China akka malee guddachaa jira biyyoonni kunis guddachaa jiru akka indian baye gudde chajerti brazil baye gudde chajerti kuni sheggochar kanafi kana wan yadanif nuti dursa yobiyota kana gargar renwar ka ba wan jadanifi gargar sit abatera helzer ratte rakko gudda kuni helzer ratte baye rakko fida gargarsi already security wajini wal kabatera fakenya fama ethiopia particularly gafa la legendne hundech ala kan ethiopia rakisu trump jechun trump bilbilese mbeku ethiopian mali regerti ojenne barbachi suman ethiopia war value nu kenet strategic value war nu qaban qofarat tefa najada damma isani so core interesting enyarati tefa naidan so we should be selective edan core interesting enjerame malida resource kabachuda biya resource kabdu inkabachu congo kanisan kadatani sinarar sinajadan congo resource adda kabdu ethiopia ambat resource adda inkabdu so american agasuma wan barbadu finger lamma fa Ethiopia biyota bra kanisan barbadani military base daf military base mo kanisan barbadan fa kenya fi biyota baka potentially rakonjira challenge nukunama jeranida ka biyota araba kanama kana wajini warra si accessi kabanira so isani san kanarat tintiefat ethiopian karakanani ethiopian kan gargaru okin core interest ke nyawajini nidem tijerani otontait yo ethiopian somali wajini okin eritrea wajin warante chaos is in nanno sanitu mamudenda red sin okin nannon suni chaos is ke sagaludenda kana ethiopia abu kapna abiyi oto one fetae warane eritrea okin somalia rat banun qabu kanjedun wajinde majer kana fi barakara kananis kara military strategy tim barbachistumit the only thing ethiopian advantage to kokanishin qabdu abiyi kanitim fayedamin lamafa bara abiyye kan cala midajiru diplomasi da ethiopian duran biyota afrika ke satti agamumma gudda qabdi aga akasmas kurracho tabiya garagara ke satti fudata ma gudda qabdi ture amma atte bara abiyye brixi ke sagalte erti brixi ke sagafagaltu trump yokin antonio niero darbe Marco Rubio dice chukote di fama Marco Rubio i fatti timera abigit wanuti degar hinde gartu wanutin degar hinde gartan sanada ta policy in Trump is Canada yo multilada fakenya UN ke satti yo harka bastani BRICS in billion BRICS walin abanna jarani China fi America ni chun no China fi Russian billion BRICS policy wal fakkatu kabna kanafi America wanto koete nu finta utana immormina jaran amma wana kasin jiru jare jarabi yo nuti wan kuni hinta wo jare Americani isini sinta ujachu kabdu nuwajji narka basu kabdu jara nijaru kanafi BRICS kesa saka baan wibba arrati gochu tijaru BRICS naka buwak abesantane gochu tijaru kanafi sanarrati baye ibba rangajaru debye unda chala kan dinagde biyati sana meet ajaru fi rakko guddani tadema ajaru of danda ajaru
Damsan kabani oromo tamara kampa kan iha barbada wal bara gabrum marra bawu kapsa ufirira Sapo ke ini ko munda bira